I took it on and go high, my nigga, but it's in the wiggy. Let the feet do funny dry, my nigga, no check on the bang bang. Bandas all in the bang bang. Getting a bro, never gang gang. No cup of coke when you go my south, then I keep me sure, got my change. So, who the f you think you know me? Go get a moolah, mama told me. Say it loud, that's what they call me. No more when you're the symptoms of the Sony. If you ain't bad money, you don't know me. Pissing up on your toto, I love me, Connie.
Utoka hood, baka kwa wanangwa choki kuku. Na mwaka hood, wote tunataka kwenda juu.
Washa the holy, washa the holy.
Washa money mengi bado napindua pindua. Kile tu nanda mimi nakuona kama unazingua zingua. Country boy ni fanya ubombe na lipua lipua. Kutoka dampa kando mimi na kisanua sanua. Munga mwenyeshe mjiza. Niendele ni kuigiza. Nanga mpaka kwenye giza. Mungo kama olayo bila visa.
If you ain't bad money, you don't know me. Pese nafanya toto ila mikoni.
Utoka hood, mpaka kwa wanangwa choki kuku. Na mwaka huu, wote tunataka kwenda juu.
Washa the holy. Washa. Washa the holy.
This is crazy.